SSHT wawe balire dala ufuse tala mumaka mono nebano kwebaba balabira oluja lwange rubonye bitibwa okuzala kujagana abana bafuka bakyewa kula abasinga tulera birelya amaso gabali mungalo mwana kwewe bali kukuma gwe mubasajja nolonda yomu n'omusitula n'omundetera awe bali webali nyo webalire ddala tobana kubuusabuusa nzikiriza omukoko ndetedde muli baana bange mugende muzaale n'abalongo kujagana okuzaala kujagana o mama kanjagane funye ku kanzu y'omukoko
esanyu linzita nnyabu
kujagana okuzaala kujagana
kujagana kwennyini
kanjagane funye ku kanzu y'omukoko
esanyu ly'ompadde lingi n'ebitiibwa n'ogatta kuli wabula kiriikirira nga gyolaze otudde n'otebenkera obufumbo obuzibu nga nnoga ya lumonde eramira wa mukisa bwe bamumalirivu nti wano ovuddewo ogenze kufumbira balo togenze kugezaako mmanyi tokezerwa bya mugagga bya munno genda kukola kwongera ku byalina ate bakuyita nnamba lujega ekisenge mubadde osula embuzi zange kati mwenziraza era kati wano jjanga bugenyi ate nga mutabani akukkiriza
kujagana okuzaala kujagana
o mama
kanjagane funye ku kanzu y'omukoko
esanyu linzita nnyabu
kujagana okuzaala kujagana
kujagana kwennyini
kanjagane funye ku kanzu y'omukoko
soza era obusungu obupimanga omukazi tanyiga lugenderezo mu bikunta bya bbaawo tobikkangamu omuntu omulala obuliri bw'empisa bw'obuleke yekka y'aba abannyini bwo abaana ba bbaawo kyogeza okubaawula yawulangamu ne gw'otazaala leo obuuse bonna musaayi gw'abalo ab'eŋŋanda n'emikwano tobalesanga kintu kyakulya so mikwano olondobangamu tweyaniriza emissi gy'amaka obukumpanya n'ebiduula ebyo byegobereko ddala ddala ate mwana wange bw'osobya weenenye omukazi agondera bba ebyo bw'olifuba n'obikuuma ojja kufumba omerera envi olwo nange eno ojagaane yazaala ne mbuulirira
kujagaana okuzaala kujagaana
esanyu linzita nnyabu
kujagana okuzaala kujagana